mama chombo tufu sibyangu buligwafuna ne bamwogerera undagirire omutufu azalwa wa zono sijamuta sijamutono atuba ne wosala wokunzita era nzita naye manyi kimu nti yasinga obulungi abasigadde tondetera kano ke kasawo mwe ntereka amasanyu gange n'obulamu bwange ebyamapezi yasinga okubimanya abasigadde tumulira ne bwonkwata nosula mu nyanja ey'omunyu sijamuta era nfana ye Ono nebo musige tosia tunulengezi kenze sijamuta Abantu bakulomba manyinyo enkola zamwe munyumira nyevyo nonese Nyeza nyeza boba wafuna kuyagala Mukwano vakube bigambo kabogere Webala genti tobi ulina oh, oh, oh. Kabala sane, kabala sano kubalu miamongere kwe ya gara
Manichimuti ya singa
singa
Abasiga netone tera
Kanoke
kasa umetere kama sanyo gange
Nogula mwange
Ebya mapenzi ya singa kuima
singa
Abasiga netomulira
The New Eagles.
Katuwe kusula mubukunta, then siri siri ziwulila. No matter what they say. I don't give a damn. Oh, no matter what they think, I will love you forever. Jogera na mtima kwange, baby sigade sivi ulinga. Nze kurange ngeze nono mwana, kubaya singa yobulunji. Etilala empisa zenzi sinye, mwena aba sigade wakwa.